No, see, I bought a room 106.3, sure 104.5. Oba for your mamma, Chiamma, or Quaba, affiliate stations out of maybe out here in Cabiano, Trade up on Yancoponia, Unsra, what? Hey, I watch you so many, I watch you, Papa, Mamma, and somehow do I, and Sasso Sora, and pay yes in Cunha, ye de Ebremona, and somewhere de Brem, the Edimor Cotene, Ebene Seganum Penny, John Dramani Mahama, the two dresses, Savannah Mantamu, Ekroma Kumako, her Edioso, Emino, 172. Acha se kane na nkamuni nkane ano nei benefit to tune your ma entebia obi an sabe kakane a
aso ye hwenu ane kwadwuma ho samso e chere se wototo ne ma se de beya kwadwuma irrigation beye na kwadwuma so apega
galam se ye se bubu ne pa efo men ya fa na nyina dane kontonkrowi abeda ye komi ukokoduru amama so benkasa ene ne mpotem we no no wo brekum west mpotem ha nanano mo hemfo ne omanfo na so re gina se hopa de omontwe e magalam se bia nkoso
IMF mpanifono wachile muse se Bank of Ghana aboka na ye ntutie pa odigua kwanso ma omanga ne sikasem ejina brane
ense mebi kan we hwana pay benya dagye na ye dia som nemum na no pay ye som wo na na sei ampofo jemine
bafo redu amu
na kai se ye wo Facebook adom 106.3 FM na fe YouTube oba na wetimi ahwe na wetie ebi ye sesem na se a ye sase ye edi afri Ghana man panin excellency John Dramani Mahama na probo a okɔ eyɛ savana mantamu na won nananom hemfo ne omanfo won potamu edi nkomo no wo kyirim sɛ enei sɛ wo hwɛ savana mantam na yɛ ka amantam ahodo ankane ho nsɛm no enhyɛda enku yi paa na savana mantam no eka ho san sɛ sɛdeɛ ene omamu ne nyinaa sɛ wo bubu ayɛ nsesen enku ntam oha mu nchichemu a omu nchemu aduokro ɛwɔ nkane a enso savana mantam no nko ano wo sɛ wo hwɛ enku ntabu ne nsesen a ɛhɔ no nipa wo ho ene sabe wonu akwanya wo e wonkane ho no e ho munchemu aduesia enwotwene se ni omamu no mu die no emutwe kakra na wa kyerɛ se nkrutuo be se oha aduoso mienu 172 communities a wonu wo savanna ho a womu enni nkane ano aban de hye ne nnyoma aguakwa mu a enche bia eso aba ama omamfo no so enya nkane ano bi
electrification so far phase 1 we've identified 172 communities. The contract has been signed, the contractors are moving to site, and so 172 communities that didn't have light before will have light. As the minister said, currently Savannah is one of the lowest coverage, we are 68%. Meanwhile, the national average is close to 90%. And so our intention is to move it from 68% as close to the national average of 90% as possible. Those who are not close to the grid, we are looking at solar solutions. And so we'll provide them with solar light.
Enti, Ghana man peni, John Dramani Mahama na otene nkano. Wewe na wade tujase. Enei, enise gwa kwemu. Iwi asye suwa ba chegwa ya anu enu hiye. Abane sebo, suwa bebi esika krabi ya diyama ma. Women's Development Bank. Enukre. Uguso dende hon krata asem nom ni ade a eguso se de odi abotire kunzu nguso onya betipedi ni sa pepe nom di abotire e ba bibie se sika krabie ya e be boaso masne na 24 hour market hon hyehye nso okyere se no nsoso eguso a mensin makomako adwunu ahanu aduesia baako 261 e behre se obi a benya ne chefa ene ye ema adwedie e be koso papa mesika sem so atotoye wo mam
in all the 24 hour markets. We have made provision for a bank. That bank in the 24-hour market is a women's development bank. So in all the 261 districts, immediately your market is finished, you have a branch of the women's bank in your 24-hour market. And so for those doing business in the market, you can save your money there. Even if you are not doing business in the market, it is still your bank. You can go there and deposit your money and transact your business.
Eti Ghana man peni John Dramani Mahama nechile mse 24 hour economy marketer. Yesi ni mensi ni mensi ni ahenu edwe siyamba akuni biyano. Sikakurabi ya biwumu. Sikakurabi ya kroni wumu no. Eye Women Development Banker. Abayane she humbo no ntienye. Emeni dibjano. Na wanumu eji sika. Busi ya namani ya DSC. Eye wumu sika. Ewe kweni muhonu mwa. Emu nsem. Eno no.
Aswe ye renu ya nini kwe gwa hunsem suwa echile mu ese. Efi se unyankupon ebo so ne asase. Edi kwe gwa ebata ye hunu. Abi bi man ene Ghana man de bia kwadwuma aye ye no ye de hwe nim se ozuo beto ansa ene ye tomatoes ye brode ene ye banche no etumi ayeyie nanso ko obroni emmu anya saa ene tie afemu no nyina otumi ye kwia tete ono ankasa aye irrigation project a wotwe ensuo firi baabi ede bepetepete ne niamma so nanso ye de ente saa enam so ama asoe no ede sene ne tutu awdo agu akwan so se wo behwe na irrigation wasakre mu aye ni yie ne nam so ma afemu no nyina no akuafo atumi aye adwuma enko nkoba se ebedru baabi ne betinte osua ne bedru baabi no so beti ye betwen amosuo ato afefofra ye besimu no ansa deputy coordinator Emma Fitgana ese asoe ase ena ochirim sa eye orua Gordon asubontin ochirim se asoe ntutu a wodi agu akwanso no bi no se baabi baabi wo honoma ene ye owia ho de friend se solar power eno eno wodi kotutu boreholes no ne ade ne nam so amakuafo anye nsuo afemu no nyina no de agu onfudie eso
Misantini Ghana kwa ya ye yenu menka se abandi akwa kwa ye se se nsu antwa se nina ye guada nsu otwa nye timi kwa ya no iye ndi saadi ye wei yehu na eye miwra swafwa ohe kwa ye ense msu oba ye no adia neni diye chilepa ni se yebe timi a revampu ye irrigation system no ndi oba ye no eye irrigation facilities bibri wome muha ye timi a revampu no mika nwe jadie uko enkranoma ene mi amia ho bebre enwo chinzo ya san ebe simple irrigation system aba eye solar powered boreholes aba sesia ukwa mantifin don ho a slima ntifat ye anya donors bi aba boa ya me tutu bebre a simple ekoba se persia ye betimi etu anamon na woni se go must not built in a day enti ba bia benyanya na ye ye bewe bi no ye busu aye etu aso adwuma ne na me adwuma ne ye adwuma me ye Obeye, ministry ebeye enti egusuwa na minse ye ko no bebre wo ha ye bitimi aye ho dwuma enti ye no kra egusuwa ye tu anamo
ora esubonten eto aso ebiwo ono se Ghana edru ba bia entosu no yakofri amonone ba bi tse Burkina Faso ni ama ho do bi so e na eba e ma na no kra no adwrenton kase ne koto Ghana de sia wo ko Burkina Faso e na mso e ma ahwen din sisa ho do egu akwan so a e na tomato si ye ba bedua pa wo ko akoma dan mo ne ade a aban de ni krekra dwuma ho do a wo be din na mso am ye tomadua entosu na nya bribia na ye de ni e be kere Burkina Faso Niger ani Mali akwakofa entos aba oman yi emu
na de kra ye mde ni se wo se from Tintin, now ye say, ye, ye money moa, se pesi, nan tosi weird na. It's a yako bokna for so, near quakotum, afibia, near quim field duninichin, a twasusa, a quae sebben bentosi na betino, betia, dosi no more than ever be bree, njisa okrako dum, no zagana, dosi bio, a bokna for so, dosi gua, upper bokna for so dear. Ghana, dear near me number wa, ye nibi. If you say one, yes, so ye was, I say, send me bo ya. Wanye manye na nchi ya ye biya obeye nchi ya mne yankasa mepanyini nesu afuono one mpani mfuwa hake nina kambumu aya njiye se saa tomatoes na ye kofa bifri boki na faso se 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 ya so ya boye humo ding na yetimi ayye kuya niye na saadi ya ni jaji nchi ya wo institutions bebre ya kuwe bebra ya ni bakasa bani ye atimi densa shakra taasi aa ya so ye buwabe kwa mbiswa ebe timi abuwa mabeso tomatoes na ye peno ye tumienye bigana, ya haono bakuni se, variety na, ye duyano, na aye se, enkwankane, se ni ye peno.
Ora, Gordon, asubwanti, eye deputy coordinator, Emma Feed Ghana.
Yantu asona, ya vya ninchile, Birikum West, emensinimu wabono mantemu, na se nchilefo inshe mdiyebi yakoso, nanano mwa ya wo, amumasu, ene benkasa, ena wano mwa tintesikoko, edi etre, enyumekuo bia, ochila omba bitu galamse, ewa mpotemu na ohwe nkrata mu anaje se de omu ye nyina akere se ne den ne da onpeso omu firase di se adwuma no om se enfoi omu ntiasie emma se adwuma die ne nkoso mu omu fa mesɛ wo mu nkru no na se twefo nhyem die ne kasamafo emma nkru toyi oluma matthew ene ekyire mu se se wo hwe kwan a se nipa yi afasoo etwemfidie ba mpotemu mpo se mantam no soafo eba beka ye se ono woni sebe agudie to adwuma ko bia ni twaka nto bi obo bia omunyi o masutire nso na adwuma die ni gusu koso yesi ani omo ba betu gana mse ya hyase no kraa no de omo ye ni se omo di mfoni beteta kru no mu a ani ohu o mampani wo so nso afo na hwefo magudie tuo no mu ne ensase ho nsem wo so ni nyina no se na ne chese ka na chichi kwa omo paso faso omo buri nkrofo ni so na Matthew e kire mu se wo de adisade na to mampani anim ese wi aso tim fa akira manku abani ni twaka bia wo sa galam se dwede ne pese baso no de ani ye ani manim ye wo mra bonten se be ye kurumafo no ho be ye den no masori etia ani ye bone a se anwe ku pese wo mo be ye wo ho
ni a ya dwene kese pa ni se regional minister ba o ma ye ti se abani ma bia krata enso edi na sa pepepe ne bebe si sambot ewo ha ewo amama so ene benkasa ya wi foto e waso ne ya mampanyini ene onabo amma kofi bua e foto na wo sambot no so nokreni e chiri ya dwene kakra se impo mampanyini ninua ye nua Ibrahim Mahama na juma ho ye no ye hu mampanyini foto ewo ho nti e chiri ya dwene so se impo se bibi sa akra e se mampanyini mani papa nana no ye nan so na ye ne betra se sa bibi no ye hu bia nti e ma mpanyifu aso ti ye ade achi ye ne ba sane kofa ba kofa we su so e de ba ye tate na wo ma kuno so na eno anu wa we su na ma we dia de picture wa su ye ahia ka ani ti ani excavator na ye hu se e ya hu hu na bi ani na da bi ne be da da ye fi se de ba ye no ye hu krata bi a e di ba ho ada se se e se be ye sa juma no na so Made asam na sha mampanyini ti ya de srade ne se mampanyini ni foto abam no sa ono na ya djuma na ama ye hu sa nyo no aso aye sre no eni se ye ka obetie krom ha sa djuma no ye mpɛ ye sa so na ye ketua bi
enti we ye oluman mati okasa emenkrotu awdo no no hene a wo benkasa ye so de sha nko akwa dwane na kura dumro a otoso mienu enso kasa a chese nokure ni se de enei enipa bi epese wonom kuro de dane amamfo de mo mo a hye kromo ntimentro na e bebia nipa dodo na atwa no mo ye ni epese ye de galam se ebeje wonom nsase ne ho keka ho no e hadwen pa anti aban hwe no mrem
community mine no a din a ye de amana ne galam se no eno na edi yenya ya ka na me metra kunya no so nanso ya ka enkosi aga ye besesa excavator se ko sina na excavator se asen aba ya chi nipa no binu ndo omoko adechie ne ye ja omo sese ne ya bedru ne se amomaso ha ya ye wo sese na anu ada mia me ka hu bi ne amaso mpanimfo ye ko brekum gram officer ho na ya chi nkrofo bi de omoko ho fia da na ese omo de omo court enso am se court sitting na maso ne ya tene mframa m se ya grant omo bill nipa no still omo gusu a omo ye na me ni amedi ho ye a bebre ni se benkasa ne amoma so no asase a ye dosu didi no eye kakra bi obi ote benkasa na maso bia no obehu se na me ni ne aham ani se na nansua na nsapofo a se omo mfa ho nanso na nansua no nsapo benyina babia bedo eye between benkasa na amoma so oni benyina bedo didi anso na nanso ni nsapo krom anani na nansua ni krom nti no obi ankan bi na omo kan hu se asase na omo dosu didi no anani ya ba ni galanse no enti kira na ade che no woni ya ni abedo a wobedua mako ani mankani ni bodi ani banche no ebe
wei eye nsem a nana kunadru mru a otoso mienu ono ye ohena wo benkasa ade tu dwa fa galamse hu nsensem a wono mu ani abrede denden e shine hu ko no
eye na ye tati se adwuma bi ha ubie wo ye adwuma no a eka bo etumi ba ene bank ya hodo ni enwekwa hodo etumi eboka na de ba kwa ya na chiri Ghana fo adwune no ene se oman sika kra bia batam bank of Ghana wo ye adwuma wo boka na afi etwa mu ene emfie bese mienu edikom ye nsane ebi ba sa ma afi etwa mu so ebi aba e ma Ghana fo abisa ne wo komra se bedwafi a ekukitu an so wanu edemu aka se bank of Ghana ka we die eburoso papa se muka yaboka boka edwa be na mukodi ya mu aboka Nano ena International Monetary Fund eja wamu na base ye hukire ya kwoda wamu IMF one mu penny per chief Rubin Atrian odi atudwa na na wone eye Joy News PM Express Business Edition na Aiden Komo eno wa chimse Bank of Ghana eka bwa eba afie twa mu no enye bibia ne ema eba sa no se entutuya pa wodi gu akwanso wunu se bese mfie kakra ne ye sikasem nkoye ne sese ye ye niema hodo didandan ye hoa tututu niema ema eniema etumigina enti se Bank of Ghana aboka eka bo ne nyina se kire no ende se entodua hodo ne sese pa odi gu akwanso se oman ni sikasem ebegina no babi ekwanda ho no de babi akwakwura babi ne nyina ka ho bi ana ema eka bo no abentigana fo ento mbo ase ne free se break no ye behu se ensakrapa aba oman Ghana esikasem
Yantu aswe na yanko ensemfufuru mu Penibia ono no oyɛ dɔkota ni aya omekura wo hwɛ dɔkota fo hwɛ nkɔda no a ɛyɛ Pediatric Society of Ghana wono ne pedipa wo da no Dr. Hilda Boy ɛne dia twadwa sɛ ya na yɛ takika o akora de wo sisuo yɛ anase yɛ wo ne ketekete na frase ma no wo a ebie na dwene ma ne hunu nyansa ma ne hunu ade pa na dɔkota yi dia ba ba twadwa sɛ sansɛm na yɛ takika no ɛdi etrim dem ne nyɛ no krɛ eni eye sabi nyinaso bia wa bodie mu nyansa pemu nokre ne se ewo no ewo emfasode ananwanu nura hudo bia boa enkwada pa na se pa se bizu eno na udia ebemu ahunu nyansa bema akora na adwim mu bia bema na kaya de ne ho keka ho ne de dabi o se ade boa ne se bia nuane a udie no eno beso so a emani sipo afi sokra no timma nkora ne da yie na ni nsamo di twadwa no wo de yenti Dr. Hilda Boy kakra
so ye shemu here scientifically no ana from the literature e available no she ni wa etrese hani no e ma nkola agni mu bie ana se e mo mu hu ade wo so ye hu na sa yenti no hani no se wo de ka aduane ho as part of ni e be ka no balance meal se akola no di aduane a proteins wo e ye enam ana beans ana fish na carbohydrates to say ebi abanku ana dokno ana bayura ana body na fruits and vegetables kwe do ebi a cabbage ana brofresa enyama nyina na we fats and oils eye anwa ni say kuga anwa ana regular enwo koko ye de bom e mane ye balance meal enti no eno so so betimi aka ho amaduane na ye balance but enye hani no na e da be ma akola no adwene mu ebi
Dr. Ikasa ya no, ya si ni umafu ni nko mwona ya nshe umu adjuna nse jina bebi ya jina nwa na se huwa se mtise yin
oh, award ya very very good because award ya debi ya ma ahwadeng wode makwada ma na ahwadeng bina dream ma ni huwa die penikula wudi wokra ye ma yale kura enye u umpumbe ya di unti umuje ni nabiti media fusani ye ma ahwadeng pa sama muja soso kwa sabwa no bibia womubi award ya bibia womubi
mi hu evidence and report bia ya ye ya etrese hani ma nkwa laji mu bi mi kan so me akwala na me mpe nan so mi ma me se odi ma me no e ma ma no tin tem e ma ma jimu bi entem ni mi de me hu ne se se e bibia nyakopa ya e natural de e wo ni benefits nti e bia enu so na ma fo be jina ka se wo e ma nkwala adwe mu bi
me hwehwe mu no nkyere me se ha ni bi nkwala adwe mu it is sugar even though a more natural form created by the bees but so